Wenaba tuze bawa no. Ujemu mkwatile kwa mutemu nyabula. Odi mami kondomu, nanda kukonkona mkuru wala ifu. Orale ronja garumbu ire, nesonga kwa sindi ilo kukaya biyankola. Ogeno njogera kumu yaro joita, gechintu choko baba ntukulefuga. Bashira bange no basumbwa choko joga nyo mwami kondom songo muto mwesigwa nebote wana bantu bakweyuna naenzo tembe kweraga atenze no mfumirira nakora chindiwe kati no bwavu bugenda kunzita olwaba kasitongo obutachanesiga zara ifundi muntu wa wano kati benkuko be Uganda dopa ludawa kati sabo mwami kondomu kirode bulaya fetukukuse Panaga batuze bakuno mujye mukwatira ko tugobe kondomu Zara ifunkoye kondomu bana basebo tugobe kondomu Mwena batuze bakuno mujye mukwatira ko mutemu nyabula
Yakarumbuli ebati Ero turage n'okukasoko Okujja ko kutumbira Abantu balage otuyambira Yakarumbuli ebati Ero turage n'okukasoko
Pige jakunda mia, gate bande da koma blamu. Oguri ronda ba kono gugumbola, ayembuza ni akubuze. Oyata mani bera zakati, wamba banange bulaba mutya. Obanje mpe wombale kerere, obanange rasibe guya. Mwamune siba koko banyuna, ayaba na kubandiri ndewa. Enkolera sende zikule mbele, itake wangu kutewe jiro. Olabe bwenyambi abantu bakuno, eno Uganda wetuuse nsana mbeewo. Nga mwagadde ebintu bya Adamu, abantu abakulu kosa n'abato. Bw'ogasa abanaku ne babyomere, bana abakazi ab'obubina n'abatalina. N'abaakabuta akalinga ensawo, okaakatyala ikoogeza n'ongoba. Abampagira nje mbawendule, olabe embooko bwe zitakulye. Luno olutala n'aluzikiza n'abawala. Ho! Kondo munaja abantu bakuno banjagala
Kwa mwami kondo mu Eri olokompoka wabijja luddawa Kyamukakasa abantu bakukuse Ensonga ekulembere nnyo oli mujungute Ate nga bujjukira wajjira Wali ozze kugema kuzaala kwa wano Ne sirima weyajjira N'olyoka ofutumbala okazi entundayo Abantu n'abalimba boonya ng'osinziira ku ladiyo ne televizioni Zara ifone kutunulira Era sera nga kukopa byokola Kati oba abantu bakwesiga Obwo obwana obuzaalibwa buyita luddawa Era okuva ewajjira Abantu ba wano balekayo okufa Kondomu wajjiramu obutwa Nkakasa abazungu banno bakuwendula Wotupika ne tukwana abayi Ate oluvannyuma n'otwefuulira Sanza laifu omuntu gwe neekengedde simusumbuwa Nebwati bokufa, mureka nefuna simoro gwesekeka Netukona amaluwa, oluusi ne muzaalamu ekirenzi baabuwe Wamma batuuze bakuno, alayiva abampagira muwanike ndabe Ekirabo mbawadde kikino, mugende mweri ekibala kya Adamu Wabula nkoye kondomu, baana ba ssebo tugobe kondomu Mwena batuuze ba wano, mujje mukwatireko mutemu nnyabula
Ayala ifu oyogera nnyo ebyo bye wekwasabye ebikuntamya ate ne batulabo bawasomako ne poli pension is better kosirowe mulabe bwatunulolwa obutasoma omujagalayo eniwaiwa nyob kubanga tummanyi nsiku kalandani n'abantu benkolera banjagala nnyo dokita kondomu nyambi abaami abaamatu ennyo abettanira ebya situpedi bani abakozi ba safari abalakasira nze mbabeezaawo ogwogayirira ng'abantu beeruka yabanjagala nnyo abeera ntondeko ne busiya osana abeetaab'omu kampala era uganda yonna eno nagizingiza abakazi abeetunda abantambuza ekazitambaawo olamuza totya bamalaya bangi nnyo benfunyisiza abaguza amayumba n'amamotoka kati ana n'awagira omujagalayika okugoba kondomu wama bawagira dokita abenzi bakuno njagala okwebaza ŋŋenda okukasuka paketi buli aneettanira agaba ne kondomu oyo anaaba afiisa ensaaba yeewala ekibala kyatamu onaalayikute mu mwesiga era alimba
bafunye kondomu basaba mu bukasuke temubweyambisa ono byatudingisa bunnaakuuma bulamu anoonya kutubbika uganda populationi bwekendeera ssanyu lyeddokita kondomu eno yensonga gye yajjira mu afirika wabuleewo abazaalibwa abapya nze n'abazungu bantama abaddugavu twabakola kyekyo kyebawoolera wabula tubakuse olaba abatuyiiriza ne viagula wano bagaguza petero omusajja n'alalambala n'atakkakkana ennaku yaweza n'essatu kutuusa leba musala akasiwanaawona n'omufuzi owa nigeria sani abakyaga mumize omusu kati ekisembayo nkugamba kikino tezikyali mukwano gw'omwami kondomu emirimu tugyawule gyenkolera obupiira bwobwe tebujjangayo wabula nkooye kondomu baana ba ssebo tugobe kondomu mwenna abatuuze ba wano mujja munkwatireko omutemu nnyabula
simanyi bannanga obankola bubi lwaki abantu temuneesiga laiba ayimirira atya wano n'akubirira ate mmwe b'ennyamba ne munsekerera oba mwagala laivu ntenjempeewo munnemeseza emirimu gye nkola amateeka kwenkolera amu agabukako munkozesanga buli muntu bw'alaba bangi abangula ne banneerabira ebiseera by'omukolo tebanzijukira ne ndaba n'abatama nanneegobako ngalabako embaawo kyemufiiriza abanfumita obutuli kondabantoko nga bakozesa obuyiso n'amajirita ne ŋŋenda njabika nga zitegedde musango gwani awo aba alina ettima mpozzi bannanga ekintu kye ndabye obulamu bw'abakazi tebabulumbirwa balaba nnyo nzeeguli bemperekera ng'omusajja yafaayo n'anzijukira ng'abasinga abakazi bawoza kimu iko nfunyisa olubuto ojja kukiraba omwenge omwenge abanga omwenge nsaba abagunywa muddemu empisa mwe munkozesa ebimpumaganya laba kati nswadde ebitagambika anti okimanyi ndi mutendeke
sasidde
ennyabeegayalira
awo
n'ebirwadde bijja kudduka anti okimanyi ndi mutendeke sasidde ennyabeegayalira ebirwadde bijja kudduka anti okimanyi ndi mutendeke sasidde ennyabeegayalira awo n'ebirwadde bijja kudduka www.mp3ugandanmusic.com